Kido to poke gimwe polo, but nyasaye giyo zomie.